mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Ikiganiro muri isanga cyo kucyumweru nkuko mimenyereye tugiharira cyane urubyiruko. Mukanya rero turaza kuganira na bamwe mu rubyiruko rwihangiye imirimo. Ni ikiganiro rero kuri Radio Ijwi rya Amerika aho mudukurikira kuri FM 88.3 na FM 104.3 aho ni mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves, ariko mushobora no kudusanga kuri radio yacu @vewa.com. Ikaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti bavandimwe. Nongere rero mbibutse ko mutwumvira kuri FM 88.3, FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.vewa.com. Turi no kuri Facebook, urubuga rwacu ni Vewa Radio Yacu. Abadashobora kudukurikira kuri FM mudukurikire ku mirongo migufi short waves mu Burundi. Mbibutsa ko mu gitondo guhera saa 10 kugeza kuva saa 10 kugeza saa 11 n'igice kugeza mumbabarire kuva saa 10 n'igice kugeza saa 2 mutwumvira ku mirongo ya metero 25 na metero 31 no kuri metero 41. Naho guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 12. Ku mugoroba mudukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25. Nkuko nari mbivuze mu kanya rero, ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaganira n'urubyiruko ku byerekeranye no kwihangira imirimo. I Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, abasore batatu bashinze isosiyete RCGF Rwanda Limited, ni mu Cyongereza ni Reinforced Concrete Garden Furniture. Abo ni Ndahimana Tarsisi, Nshimiyimana Eric na Simbi Eme Jules. Nagira ngo rero abaze kutuganirira muri make batubwire icyo iyo sosiyete ikora, intego yayo yari iyihe cyangwa se ni iyihe, ifite icyerekezo ki. Ibyo rero ni bimwe mu bibazo abasore baza kudusubiza mu kanya muri ikiganiro. Ntimujye kure ya radio yanyu, mubaganirize, mwungurane inama n'ibitekerezo. Nabatindiye rero reka twakire abatumirwa bacu kuri mpereye kuri Ndahimana Tarsisi, urahura komeye. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Nshimire Imana rero ubwo mukanya uraza kutuganirira. Reka twakire na Simbi Eme Jules, nawe urahura komeye.
Urabaho neza.
Ko amatelefoni arimo kuvugana, mushobora kuba muri ahantu hegeranye, muse nk'aho umwe yitara urundi kugira ngo tubashe kumvikana.
Yego yego.
Hanyuma ubwo twakire na Ndahimana Tarsisi. Tarsisi urahura komeye
cyane.
Nuko ubwo rero nagira ngo mu gutangira tugerageze kuganira kuri iyi sosiyete yanyu mwashinze. Nguhereyeho Nshimirimana Eric, watubwira uko iyi sosiyete yatangiye, icyo yari igamije.
Murakoze cyane. Iyi sosiyete itangira twari abanyeshuri kuri muri kaminuza, hanyuma tuza kwihuza dutekereza icyaduteza imbere kikanafasha sosiyete muri rusange, kuko twari abanyeshuri hanyuma tuza gutekereza uburyo twashinga kampani ikora ibintu bijyanye no gukora intebe za beto, kuko twabonaga hari uburyo bwinshi habikorwamo, bamwe babikora mu mbaho, turavuga ati se twebwe nta bundi buryo twabikoramo, tugahindura maze tukabikora mu bundi buryo. Ibwo rero twishyize hamwe twagura igitekerezo hanyuma turatangira.
Mwatangiye muri bangahe? Nagira ngo noneho Tarsisi abari we utubwira, mwatangiye muri bangahe, mufite intego yihe?
Ni natwe ba founder azike tuko abandi tubashyira mu rwego rwo kubaha akazi. Intego yacu ni uguhimba akazi, kuko twabonaga akazi ari gakeya, kuvuga ngo umuntu azajya gusaba akazi ukabona ntago bizavamo neza. Duhitamo kwihuza, turavuga ati reka dushyire imbaraga hamwe, turatangira.
Noneho nagira ngo mwibwire abatwumva icyo mukora muri sosiyete Nshimirimana Eric, ushinzwe iki?
Sosiyete ndi CEO, Chief Executive Officer.
Bivuze ko ugenekereje nko mu Kinyarwanda byavuga ko ukora iki?
Ugenekereje mu Kinyarwanda muhuza imirimo ya kampani, ndi umuyobozi wa kampani uhuza imirimo yayo.
Hanyuma Simbi Emejune, wowe ukora iki?
Yewe ndi Chief Operating Officer, ushinzwe marketing na sales, ngashinzwe na business development.
Ubwo ni ukuvuga mu Kinyarwanda ni ukuvuga ubucuruzi no kwamamaza?
Nshinzwe imirimo ya company by'umwihariko ubucuruzi no kwamamaza n'iterambere rya business.
Hanyuma Tarsisi?
Ndi Chief Operating Officer, nshinzwe production. Ngenekereje mu Kinyarwanda, nshinzwe bese kuzikora, gukora intebe.
Gukora
production.
Gukora intebe byaba bivuga ko ari wowe ukora igishushanyo cy'intebe igomba gukorwa, cyangwa ni wowe uzikora mu ruganda?
Ni ukuvuga ngo ni njye ukora igishushanyo cy'intebe, nkanasetinga uburyo zizajya zikorwa, abakozi nkabadirectinga, nkabereka ati bikorwa gutya umunsi ku wundi.
Hanyuma bwo ndifuza ko mwaza kutubwira niba hari n'ingorane mwaba muhura nazo muri ibyo bikorwa mukora, hari imbogamizi musangamo. Jure, nkawe watubwira ko haba hari ikibazo muhura nacyo, cyaba ari ikihe, cyangwa se mubyifatamo gute?
Ibibazo muri business rero si gitangira n'ibijya bibura, cyane ko twe na business yacu ni nshyashya. Umukozi wese duhaye akazi bisaba no kubanza kumutraininga, kuko n'ahandi hari n'abayaboneye experience yo gukora intebe za beto. Ariko ibyo ni ikibazo duhangana nacyo, tukagenda tubibamo gake gake. Ikindi kibazo, kubera ko business yacu ni uruganda runini, ubushobozi buba bukiri buke, ariko tugenda dukorana n'ibigo by'imari, abantu bashishikajwe na business yacu, ku buryo tugenda tubona uburyo bufatika bwo gukora business yacu, imirimo yacu ntihagarare. Kandi twizeye kuko business yacu igenda itanga icyizere, tuzashobora gukorana n'ibigo by'imari ku buryo izo mbogamizi nk'izo zizagenda zivaho.
Natubwira ngo intebe zikoze muri beton, ni intebe gusa mukora?
Oya, ntabwo ari intebe gusa, dukora n'ama concrete art, sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda, ariko muzamataburo asanzwe akorwa muri canvas, twebwe turayakora muri concrete, ku buryo aba ari ikintu gihangana n'imihindagurikire ishobora no gushyira hanze. Ikindi turateganya mu minsi imbere no gutangira kujya dukora monima, kuko nabyo tubifitiye ubumenyi, ko twembe uko turi batatu turi aba civil engineers, ku buryo twifuza kongera udushya muri business yacu, aho kugira ngo tugume twibanda ku ntebe gusa. Ikindi nakongeraho ku byo mugenzi wanjye yari yavuze, dukora koko zino ntebe mu rwego rwo kwihangira akazi, ariko tunazikora mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Twebwe twabonye ko abantu hirya no hino ku isi baratemye ibiti bagakora intebe, rimwe na rimwe bakanabitaba bitanakuze, kandi ugasanga n'izo ntebe bakoze mu biti ntabwo zifite karite ihwanye n'uko yaba igurishwa hanze, hanyuma zanyagirwa izajya hizuba. Ni ukuvuga ngo twebwe iguze intebe ya beto ugabanyije umubare w'ibiti bitemwa buri mwaka ku isi, ukagabanya n'umubare w'ibiti bitumizwa mu mahanga, urwo ni uruhare rwacu n'urubyiruko kugira ngo tugaragaze uruhare rwacu muri sustainable development n'iterambere rirambye ry'igihugu n'iry'isi muri rusange, kuko muri ino minsi twumva ko hari climate change
n'ihindagurika ry'ibihe.
Ya ry'ibihe tutabigizemo uruhare twebwe rero twebwe bakeneye ejo hazaza heza twazasanga twarahiyangirije, kandi buri wese abigizemo uruhare ari cyo twakora kugira ngo duhangane n'ibyo hinduka ry'ibihe.
Igitekerezo cyiza. Ku murongo wa telefoni rero hari abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara, nagira ngo twakire Anastase. Anastase urahagana hehe?
Ndiwe murenge wa Tumba.
Hehe?
Ihuye.
Ihuye.
Yeah.
Mu majyepfo y'u Rwanda. Yeah. Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Ufite ikibazo.
Yeah.
Ese bakoriki?
Bakoriki? Nibyo bari barimo kudusobanurira intebe. Hari ikindi kibazo ufite ngo mbareke bagusubize?
Ikibazo mfite? Uburyo babyaza umusaruro ibyo bintu bakora? N'ukuntu mbese hari abantu bandi baba bashyiramo kugira ngo bagire nyine bungane, hari abandi binjiza nk'uwo mushinga wabo ku buryo n'undi muntu wese wabishaka yajyamo cyangwa babikora bo ubwabo ku giti cyabo nta wundi muntu ushobora kujyamo.
Urakoze cyane. Reka ikibazo nimwihitemo ushobora kugisubiza. Simbi wagisubiza cyangwa urahija mbo mugenzi wawe?
Ushobora kugisubiza. Mbere yari atubajije ngo dukore iki, dukore intebe zo mu busitani zikoze muri beto sinagabanyirije uburemere zishobora kwimurwa, tugakora n'ibihangano ama concrete art, tugakora na monima. Ikindi yari abajije nimba uburyo tubyaza umusaruro bizinesi yacu kuyibyaza umusaruro kwa mbere ni uko twarihaye akazi kakaba kadutunze. Ikindi tubibyazamo umusaruro ni uko duha n'abandi akazi kandi benshi bagakeneye. Ubundi buryo tubibyazamo umusaruro turimo turakora saving ku buryo mu minsi iri imbere business yacu izaba ari investment group nini, ku buryo na mpungenge tuzagira ku mibereho yacu ejo hazaza, kuko twatangiye kubikora tukiri bato kandi twifuza ko n'abana bacu bazagirirwa akamaro n'ino business yacu. Yarabajije nanone nimba hari undi muntu twakwemera ko ajya muri business yacu. Yego rwose, ntabwo twakanga abantu baza kudutera ingabo mu bitugu. Undi muntu wese wifuje kuza ko gukorana natwe turamwemerera, cyane ko niyo adafite ubumenyi dufite gahunda yo kwigisha abantu ino business, kuko ni nshyashya mu Rwanda by'umwihariko ntuvugeho. Ni nshyashya, dukeneye ko abantu benshi bamenya concrete, bakamenya n'uburyo bayibyaza umusaruro. Cyane cyane abantu mu Rwanda hari gahunda yo kwigisha abantu ubumenyi ngiro cyane, kandi hari benshi baba barize construction, ubwubatsi. Arumva ko ubwubatsi ari ukugekeranya amatafari, ari ugusiga irangi. Dukeneye no ko abantu bamenya tekinoloji, ikoranabuhanga riri muri beto. Ntabwo rero twakwanga undi muntu uza ngo duhuze imbaraga cyangwa se tunamuha ubumenyi twe twagize amahirwe yo kubona rwose undi muntu wese waje kutudoyininga twamwemerera nta kibazo.
Tarsis, hari icyo wakongera ku cyo Simbe avuze?
Njye icyo nakongeraho, murakoze cyane. Uyu umuntu ushaka kutujoyininga, amarembo arafunguye n'abandi bose, ndetse sibye ko banahari benshi n'ubwo batujoyininga, ariko uwo nguwo nawe amarembo arafunguye rwose. Karibu azaze, dukorera mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze mu murenge wa Nkotsi. Twebwe abantu batugana baje kugira ngo batujoyininge tubahe ubumenyi, twaragize tukabaha n'akazi. Nyuma yo kugira ngo bamenye tuhita tubaha n'akazi tukabagumana, kubera ko tugifite abakozi bakeya, bagakomeza bakadukorera mu rwego rwo kugira ngo twongere imbaraga zacu. Murakoze cyane.
Murakoze. Eric, hari icyo wakongeraho cyangwa se ukanaduha na nomero ya telefone niba bishoboka, nk'uwakwifuza kubageraho uko yababona yaraduhaye adresse, wowe waduha na telefone?
Murakoze cyane. Anastase abajije ikibazo cyiza cy'uburyo abantu bashobora kuza tukihuza. Nk'uko natwe tubibabwiye turi batatu, icyaduteye imbaraga twese ni uko twashyize hamwe tugatizanya umurindi, hanyuma tugafashanya kwiteza imbere. Birumvikana rero ko n'abandi bose kuza bakatwiyungaho ari ibintu byiza cyane. ikijyanye na nimero ya telefone kakwandika 0 7 8 0 8 0 1 aduhamagaye ashobora kutubona mu buryo bwose bushoboka hano mu gihugu tukavugana mu buryo twahura hanyuma tukamufasha tukihuza akadutiza ibitekerezo tugakorana. Murakoze.
Urakoze cyane. Nawe ni 0 telefone yanyu bashobora kubasangaho ni 0 7 8 0 8 0 1. Reka reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Tito. Telefone ya Tito igomba kuba icitse, mutababarire sinzi uko ikirere kifashe naho aherereye. Ubwo turakomeza noneho tuganira n'abatumirwa bacu babe batubwira muri makeya, yenda ibibazo abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kubaza bishobora kuba bigenda bisubizwa gahoro gahoro. None iyi sosiyete muravuga mute twayishinze tugira ngo turebe ukuntu twakwiteza imbere, ariko kandi twiteguye no kwakira n'abandi. Umuntu washaka kuzamo yazamo gute? Ari muravuga ngo hari uwazaje kwiga tukamwigisha, hari uwazaje kwifatanya natwe, hari amafaranga umuntu asabwa kugira ngo abashe kwinjira muri iyo sosiyete yanyu? Tarisisi.
Ego amafaranga asabwa ari ushobora kwinjira atanga amafaranga wenda akagura nk'imigabane akaba nk'umushareholder. Ariko hano ushobora kuza ashaka kwiga. Ushaka kwiga we ngo nawe dushobora kubivuga mu gikari. Tukareba nyine ashaka kwiga bingana iki, ashaka kwiga gukora intebe, ashaka kwiga gukora ko nyine dukora intebe. Tu hari yindi mirimo ibanziriza gukora intebe nko kudesigninga, ashobora kuba ashaka kudesigninga, ashobora kuba ashaka kuza kahita ahera gutangira gukora intebe. Kuko kudesigninga nyine nabyo birarushya, ni ibintu bisaba tekinike cyane, umuntu ashobora no kwiga iminsi myinshi.
Gushushanya.
Gushushanya. Urugiye kumbaza.
Komeza, banzura ngize igitekerezo cyawe.
Ubwo rero umuntu we umunyamigabane we nawe nukuza tukavugana, gusa nyine ntabwo twe twashyira imigabane ku isoko, ashobora kuza nawe akaba umufounder tukamushyiramo akaba umumambu fondateri, ariko mu gihe tutari twashyira imigabane ku isoko ashobora kuza twifatanya akaba umufounder. Urakoze cyane.
Urakoze. Reka twakire na Jean Claude. Jean Claude uranyumva?
Ndabakurikiye.
Uri hehe?
Alo.
Yego.
Ndi ngoboka Jean Claude, ndi mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kirwa.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
By'umwihariko ariko mbanje kubashimira Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga kigezaho amakuru avugwa hirya no hino mu ntara zitandukanye z'igihugu.
Urakoze.
Nk'uko bisanzwe nyine rumva icyo gikorwa bakoze nk'urubyiruko ni igikorwa cyiza cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo akenshi hari igihe usanga urubyiruko ruri nko mu muhanda, ariko iyo bikusanyirije hamwe bagakora nk'uwo mushinga wo guhuriza hamwe kugira abashe kwiteza imbere, ubwo kumva kiba ari igikorwa cyiza, ntabwo bagira ubushomeri cyane. Hanini baba barwanya ubushomeri mu rubyiruko, kuko nk'urugero n'inaha mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma harukuru tugira gutya nk'urubyiruko tugaho tukihuriza hamwe nko mu bibina, ugasangaho igihe waba umushomeri ahubwo twadusaranga hawe muri icyo kibina wagiyemo, ugasanga turi kugira akamaro tukagufasha mu iterambere ryawe. Ubu rero ku kintu nk'icyo ngicyo rwose kiba gikomeje kugenda kirangwa mu rubyiruko kibafasha imbere bagiye bari kujya imbere yabo bari kujya rwose ari byiza cyane, kigenda kibunganira nabo mu mibereho yabo ya buri munsi.
Barategura n'ejo hazaza nk'uko babivugaga.
Nyine ni ibintu byiza kandi ninyeka ko ahantu hose mu mirenge yose igize igihugu birimo, kandi niyo bitabamo namwe ubwanyu mugomba kwishakamo igisubizo mukavuganira, reka dushake ukuntu duhuriza hamwe kugira tubashe gutera imbere. Bagakora bagakora ubworozi, bagakusanyiza hamwe bagahinga, bagashaka n'ibintu byinshi cyane, ububaji, dore ko hari n'amashuri baragiye atwegera mu mirenge itandukanye bashya b'amashuri y'imyuga. Ntabwo urubyiruko rwagakwiye kuvuga ngo nk'umuntu w'urubyiruko rwose ngo yabuze akazi cyangwa yabuze business akora. Sena nuko nimwitegereza hamwe mukavane buri cyumweru wenda umwe yazajya atanga 500 noneho uyu 500 mutanze murebemo umuntu umwe uvuga ngo ni njyewe ndayakenesha gukora iyi business noneho tukayamuha akagenda agakora business kunguka ugasanga ateye imbere. Uri kumva rero niko aho kugira ngo urubyiruko rujye mu muhanda cyangwa uvuge ngo rwabuze akazi ahubwo twe turihangira imirimo tukavane dukore amaboko mu mufuka tugakora. Twifashijemo rusange tukajya inama tugashaka kuduhagarara mu rubyiruko tubane wowe niwo perezida w'urubyiruko tugiye guhanga ikibina duhanga umusanzu ubwo tuba dukurikiye bati cyari cyo ni ukwikusanyiriza nko kureba ukuntu amafaranga yenda ajya ateranyirizwa hamwe nka buri cyumweru tugashaka ukuntu tuyaha umuntu uyakeneye cyangwa icyo bita keya ntaho zitari mu gihugu cy'u Rwanda barabizi ibyo nabyo bifasha cyane cyane urubyiruko kugira ngo rutere imbere. None iyo nimaze gukora none hari ikindi cy'akarusho hari n'igihe mutegura umushinga namara gutegura umushinga wo muvane twe tugiye kugana amabanki hanyuma dufashemo duha amafaranga ariko twabanje gutegura umushinga uhari ugaragara none uwo mushinga bamaze kuwutegura mu bonagenda kugana amabanki asigaye mukabasha kugira iti mukabasha kwiteza imbere bakabaguriza ugakora rero mukora mu bugari mukiteza imbere ugasanga nta kibazo.
Urakoze cyane Jean Claude, urakoze.
Namwe murakoze cyane. Ni Ngoboka Jean Claude mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma.
Reka Simbi, Jean Claude Ngoboka ati abishyize hamwe nta kibananira. Mu bantu mu rubyiruko mufasha aduhaye ingero z'ibyo abantu bashobora gukora bakabishyize hamwe bakabasha kugira aho bigeza. Noneho abantu mwakira cyangwa se abaza bagana benshi baturuka aho imusanze cyangwa hari n'abaturuka mu bindi bice by'igihugu bakaza baje kwiyungura ubumenyi muri byo mukora.
Abantu baza ngo tubigisha abenshi baturuka muri kano gace dukoreramo cyane ko na business yacu ikorera mu mwe mu makaminuza ari hano muri Musanze yitwa IPRC Musanze binyuze muri business incubation center. Mbonewe no kubashimira baradufashije cyane. Abanyeshuri benshi biga muri iki kigo aho dukorera baba bashimishijwe cyane n'uburyo ibintu byacu ari ibintu bishyashya kandi bifuza kumenya. Abo bantu tuba twariganye abari munsi yacu nibo twabaye duhereyeho mbere na mbere kugira ngo tubongerere ubumenyi ku byo tuba twagize amahirwe yo kumenya. Ariko bitavuze ko n'abandi bo hanze baje twabasubiza inyuma kuko twebwe turi ikigo cyigenga. Umuntu ushatse serivisi zacu turazimuha nta kibazo rwose. Aho yaba aturutse hose, yaba avuye mu Burasirazuba yavuye, turaza tukamufasha cyane ko no muri business yacu tubifite muri gahunda. Dufite community outreach program. Ikintu cya mbere turi kwibandaho muri ino minsi tunafite ubushobozi ni ukwigisha abantu, kuko wenda kuba twavuga ngo tugiye gufasha abantu mu buryo bw'amafaranga ngo bakore business tuzitere inkunga natwe ntabwo ku rwego turarugeraho. Ariko byiza dufite ubumenyi dushobora gusangiza bagenzi bacu. Rero muri iyo gahunda yacu yo kuba twagira icyo dutanga ku byo dufite gahunda nyine yo kwigisha abantu aho yaba aturutse hose twamwigisha. Ariko kugeza ubu ngubu turimo turakorana n'abantu hano mu karere k'iwacu hano dukorera.
Ku murongo wa telefone hari na Federico udutegereje, tumuhe ijambo.
Mwiriwe neza Jenny.
Mwiriwe, urahagana hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego.
Nagomba gushimira uwo mutumire ndamubaza aha mu sinumvise ko bari ngaha mu Burundi cyangwa yuko bari mu Rwanda.
Dufite batatu Ndahimana Tarsisi, dufite Nshimirimana Eric na Simbi Emegile, bose bari mu majyaruguru y'u Rwanda.
Nagomba kubaza ugushakiye ku izo nyigisho babafise umugambi wo gushika ngaha mu Burundi cyanke babafise umugambi wo kuzigishiza mu karere kukubera turaje mu bihugu byacu Urundi n'u Rwanda bavuga ngo bidacana uwaka, yaba umurundi ashatse kujya mu Rwanda cyangwa yaba umunyarwanda ashatse kuza mu Burundi kumbe ngo ntibimworohera cyane. Hama tukikiraho nyine, twe turafise umugambi wo guhiga ukunire twoshobora guteza imbere urwaruka ngaha mu Burundi ku bijyanye rimwe n'ubumenyi. turafise nk'umugambi wo guhingura utuntu tw'udusabune n'utuntu tw'utujiye kuko turiko turaba mwe amashyirahamwe yacu twaragiragije gusaba ifashanyo hishi turabura turadodora kwe dusore gufasha abantu benshi b'ugwaruka rutashoboye kwiga turabura mugo rusha twiga umugambi w'ukungene twoshobora kuraba ukungene dushobora guhingura utuntu tw'udusabune kukwera uri kuraba ngaha muri iki gihugu nta mwana adakoresha agasabune twashaka rero umuntu yoshobora kuduha inyigisho kudufasha kuduha inyigisho mu bijyanye n'ubumenyi ku bityo bintu tubikora tutiza tabo tutashoboye kwiga tutashoboye gucya ku ntebe y'ishuri ku bijyanye n'ubumenyi kugira dushobore guteza imbere utwo association twa cyacu kongere dushobore guteza imbere ugwaruka gwinshi utashoboye kwiga kuko iri kuraba ugwaruka gwinshi batwagwa kenshi n'abanyepolitiki abashubira mu bintu by'ubukozi bw'ikigo kubera baba babahora ubushomeri baba barimo tugashaka iyo umuntu yadufasha kuva mu bintu by'ubushomeri bifatiye ku izo nyigisho ariko aravuga akabado kandi karako murakoze imana ibahezagire
urakoze nawe imana iguhezagire Federico ikibazo ubajije cy'ibyerekeye umuntu wabigisha simpamya ko abangaba abatumirwa bacu uyu munsi aribo bagusubiza kubera ko ibyo bakora ni ibintu bikorwa muri beton ntabwo ni intebe ntabwo ari ibintu by'amasabune ariko ubumenyi bwabyo hari abandi twigeze no kugirana ikiganiro bakora amavuta amasabune baganiriye n'ijwi rya Amerika hari uri mu Rwanda hari n'undi murundi kazi nawe ukora ibintu by'amasabune ahanini birwanya n'imibu itera malaria ubwo umuntu yazongera akaba batumirira bashobora kuko bazabaha inyigisho yenda bakabahugura mu byerekeranye n'ayo masabune ariko wabajije ikindi kibazo
ibyo byose bijyanye n'intebe byose turabyigisha turabyigisha utwaterie mugabo tukabura abantu baduha ubumenyi bugera kure bwo gushobora kubikora turabyise nk'aterie tuvuge nk'akaroro nk'ingozi ama no mukayamba siko turagerageza twashaka abantu bashobora kuduha ubumenyi ku bijyanye n'ibyo byaba ibintu by'intebe by'ugushobora guteza imbere kwa ruka icyo cyose turabyigisha twashaka abantu biduha ku bumenyi
mushaka n'ibyo ibingibi bano bakora nabyo mushaka kubyiga
byose mu maproje dufite turabifise mugabo no kwereka tutarigeza kure ko tutaronka umuntu adufata mu mugongo iyo byose turabifise
urakoze
nemeye natangiye kubarwikira amafoto murazora amafoto ngayo iwanyu ariko y'ugwaruka turiko turigisha nk'ingozi n'igitega nabi barungiki
yego turaza kureba urakoze cyane Federico
yego murakoze namwe
Eric Nshimirimana Federico ati hari dukeneye abantu baduha ubumenyi mwavuze ko amarembo afunguye cyangwa se imiryango ifunguye bo bari mu Burundi hari abantu mwari mwigira mubona baturutse hakurya y'amazi cyangwa se hakurya y'umupaka baje kubasaba ubumenyi nk'ubwo ngubwo
twarababonye wenda abatuki Burundi hari abo tugenda tuganira i Burundi mu Bugande Kenya kuko tugenda duca mu mamurikagurisha menshi aba yahuriyemo ibihugu bigiye bitandukanye hanyuma tugahuriramo n'abantu bavuga ati ibi bintu ni byiza natwe twazaza tukabyiga rero babishoboye numva nta kibazo rwose twahura nabo ubwo bumenyi tukabubasangiza
urumva ko bafite ibitekerezo ariko bakakenera ababungura inama
yego baza rero tugahura tukaganira hanyuma tukabyigaho rwose bikagenda neza nta kibazo Federico ikibazo cye ye kugira impungenge icyangombwa nuko duhura hanyuma tukaganira tukungurana ibitekerezo twese tugashaka icyaduteza imbere
Tarisisi hari icyo wakongeraho ku byo Eric yaravuze
nge ikintu nakongeraho urabona mu ma expo tugera tujyamo twitabira expo internationali za mini expo zibera mu ntara tugenda duhuriramo n'abantu benshi baje ku expose ibintu byabo baturuka mu bihugu duhana imbibi ndetse n'ibya kure y'u Rwanda abantu benshi duhuriramo natwe twungukira ubundi bumenyi kuko natanga nk'urugero nko kuri produit twakoze bwa mbere ntabwo imeze nka produit twakoze bwa kabiri ntabwo imeze nka produit twakoze bwa gatatu iyo twagiye mu ma expo tugenda tureba iby'abandi dukompara
ubwenge burarahurwa
ubumenyi rero umuntu abukura ahantu henshi ariko
ushobora no gufokasinga uvuga ati ngiye no ahangaha ndabona abandusha nshobora no kuzajya kubabaza natwe umuntu waza rwose ashaka kugira ikintu atwungukiraho mu by'ubumenyi amarembo arafunguye karibu yaza murakoze cyane
twakire rero na Samuel ku murongo wa telefone Samuel uranyumva
ndabumva cyane
ye uri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi bwa mbere bwo mbanje kuramutsa abo baturanyi bacu b'abanyarwanda ubwo rwaruka rw'umukoro rw'urubyiruko rwo mu Rwanda
barakumva
nibwiza namwe igitondo kibita namwe muduhaye akanya kugira ngo tuyage n'abo bene wacu
nakoze
bwa mbere bwo nobanza batere intege nkavuga ati Afurika rwaruka rwo muri Afurika muri rusange twari dukwiye gutorera akarorero k'urwo rubyiruko rwo mu Rwanda kuko rwaruka rwo muri Afurika mu gihe bw'ubuzimu tukajibura tukabona ko mu gutegura akazoza kacu kazirinda guca muri politike ko twese tutazoherera kuba mu nzego za politike ko ahubwo dushobora kwiyungunganya tukazobeshwaho n'ubwenge bwacu cyangwa n'imbuto zacu akabuza yaba hari imishyiranire yama yihaye inkumbi cyane cyane y'urwaruka rwa Afurika arimo rurahungira iburaya ibintu bitogabanuka cyane nakenshi ndababaza yuko yarinyerera none kenshi ndababaza yuko iyo koperative yabo kuba bafite ko bariho inkunga ya leta y'u Rwanda yoba nk'umure yarabahaye cyangwa akandi kantu leta yo ibafasha kugira ngo ivugwa bibandanye bishyirije imbere bafite ifashe ya hafi twokwita mu Gifaransa apurusherume cyangwa aronterume babona muri kazoza ngeze tuvuga ati visio pla yabo mu myaka y'itanu cyangwa cumi cyangwa ingahe imirije kuzoshyira ku kintu imbere imeze kumwakoze
urakoze cyane Samuel nubwo telefoni yawe yagendaga icikagurika ariko urabaza intumbero cyangwa se icyerekezo cya hafi cyangwa kigiye kirekire bafite reka ubwo batubwire icyo babivugaho bibaze nshimira Imana Tarisisi ubwo bagenzi babaraza kukunganira
arakoze cyane Samuel uri Bujumbura hari icyo yabanje kubaza avuga ati se hari indi nkunga ya leta cyangwa se ubundi buryo bwabafashije namubwira ko kuri ibyo ngibyo inkunga rwose kuba byonyine turi mu gihugu gifite amahoro gifite ubuyobozi bwiza ni inkunga ikomeye ituma dubasha gukora kandi tukiteza imbere dufite umutekano usesuye ikindi rero kuri iki ngiki yabazaga avuga ati intumbero wenda intumbero dufite intumbero nyamukuru dufite ni uguhanga akazi tukagahangira n'abandi bagenzi bacu kuko iyo akazi kavutse muragakora ariko n'abagenzi banyu bakabonera inyungu kuri ako kazi kavutse ikindi rero dutangira iyi kampani twaricaye turatekereza dusanga hari ibintu byinshi 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 bigenda bikorwa bya furnitures haba ameza haba intebe ariko byinshi ugasanga bikorwa mu mbaho turavuga ati rero byaba byiza natwe dutekereje business yunganira ibyo ngibyo wenda tukagira icyo tugabanya ku bantu bakoresha ibyo bikoresho by'imbaho bakabona n'ibindi bikoresho bazajya bakoresha bitari imbaho tukavuga tuti umuntu uzajya ugura intebe ya beto azajya bagabanyije umubare w'ibiti bitemwa buri mwaka bijya gukora za ntebe zindi zisanzwe zihari mu mbaho tukavuga ati urwo ni uruhare nanone tuzaba tugize mu kurengera ibidukikije intumbero yacu rero ni ukugira isi nziza ifite umwuka mwiza twagabanyije umubare w'ibiti bitemwa buri mwaka bijya gukora ibindi bintu mu mbaho tukabunganira natwe tugakora ibindi muri beto tugafatanya na bagenzi bacu n'igihugu muri rusange n'isi mu kwishakamo ibisubizo by'icyatuteza imbere murakoze
Simbi nagira ngo wakunganire niba hari icyo yakongeraho ku byo uvuze
yego kuri ibyo yarakomoje byo kurengera idukikije ngira ngo mwumvishe ko raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje yuko inganda ziri mu inganda zo mu Bushinwa no muri Amerika ziri mu bintu biri gutuma isi
ikomeza kugira ibibazo ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Rero kuba twebwe dufite byonyine n'uruganda rwinjiza amafaranga buri kwezi ariko rutagira ahantu na hamwe rurangamira ibidukije, ko twe produit yacu iri ecological, yaba ari muri process yo kwikora no muri product byayo. Urumva urwo ni uruhare tugize, kandi ni n'urugero rwiza ku ntumbero y'abandi bantu. Twifuza ko habaho inganda zidafite zitabangamira ibidukikije by'umwihariko abantu bahumeka umwuka mwiza. Ikindi rero kuba nimba hari inkunga leta yaduhaye inunganiye mugenzi wanjye, kuko nk'uko yabikomojeho kuba turi mu gihugu gifite amahoro, ni inkunga ya mbere igihugu cyaduhaye. Ariko nanone hari n'izindi gahunda za leta nyinshi zitandukanye zigenda zifasha urubyiruko kwihangira imirimo. Nk'urugero, twebwe twahuriye muri kaminuza, kandi twahuriye muri kaminuza tuyirirwa na leta, urumva ko iyo ari indi nkunga leta yaduhaye. Ikindi, habaho porogaramu mu mashuri makuru na za kaminuza yitwa Business Incubation Center, ari nayo dukoreramo. Habaho competitions bagahitamo imishinga ifatika yabera akarorero abandi urundi rubyiruko. Ni muri urwo rwego n'uwacu twagiye mu mashanwa turatsinda, duhabwa gukorera muri kaminuza imwe hano mu Majyaruguru yitwa IPRC Musanze, tugakoresha workshop zabo nziza, tugakoresha place yabo, tugakoresha umuriro wabo, tugakoresha amazi yabo, kugeza igihe natwe tugeze ku rwego rwo kuba twabyibonera ibyo bintu. Urumva ko iyo ni inkunga ikomeye cyane kugira ahantu ho gukorera, kuko burya no muri business biba bita 5P na place irimo. Place ni ahantu heza nanone gafasha business gutera imbere, ntabwo dushobora guhakana ko leta itaduteye inkunga. Naho uriya ari mugenzi wacu witwa Frederic yavuze ko bajya bashaka gukora business ariko bakabura inkunga, wenda mbikobojeho ko ibyo bijyanye n'inkunga, burya iyo abantu bishyize hamwe bagomba no kwishakamo ibisubizo. Ibibazo byinshi biri muri Afurika, ariko n'ibisubizo byinshi nabyo biri muri Afurika. Nk'urugero, nko kuri business yacu, iyo tugiye gutangira business nta mafaranga twari dufite, ariko kubera ko twembi uko turi batatu twariherwaga na leta, twishyiriyeho gahunda yo kuvuga ati leta igihumbi 25 buri kwezi byo kudutunga, reka tujye turya 15, 10 tubibike, turasevinga 10 buri kwezi kugeza aho tugira 210. Byadufashije kugura bimwe mu bikoresho byacu by'ibanze byatugejeje no ku rindi terambere. Ku bijyanye rero n'inkunga, bashobora guhera byonyine ku gitekerezo bafite, bagashaka ukuntu nabo bajya bakusanya udufaranga duke bakizigama, byanze bikunze bazageza nyine naho aho ababatera inkunga bababona, kuko ntabwo bababona nta kintu baratangira gukora. Nibatangira bakoreshwa ubushobozi icyo bafite, ababatera inkunga bazaboneka, kuko barahari benshi cyane bifuza iterambere ry'urubyiruko.
Urakoze nawe. Twakire na Silvestre, urahagana he?
Yabumva ndi ku murongo.
Urahagana he?
Jewe icyo mbona ku bidukikije, jewe mbona ari uko dufite ingorane nyinshi. Izo ngorane dufite ni abo bafite amahinguriro barononona ikirere kikahinduka. Ikindi cya kabiri mu bidukikije mbona cyonona tutazogwanya ngo dushobore, hari abubaka hambavu y'inzuzi ugasanga twatwatsi twahura hambavu y'inzuzi, inzuzi zirahindutse, kandi ariho hava umwuka uza muri bya biti dukora ku misozi kugira ngo ingurize. None iyo bahubatse birahinduka, bya biti ntibishobora kugenda neza kubera hamaze kuma. Ibidukikije kugira ngo bize imbere mbona ko bigoye. Abazungu nabo baronona ikirere cyane kubera amahinguriro menshi, kandi nibo bazogumagurira ntazosubira inyuma, kuko ngo azosubira inyuma. Hanyuma rero ibiriko biragwiriwe rero izo korona rwose, yemwe ibyo Imana yavuze ko zizoterwa n'inzara, hakaba n'intwaro mbi ku isi n'ibindi byinshi n'amadini menshi. Mbona ko twegereje biriko biraza.
Ni Silvestre, ku buhanga bw'ibyuma mbwiye kuri muri Uganda, uri muri Uganda hagana he?
Yo ndi muri Uganda, ndi Kampala mu mujyi, ndi ku kibuga.
Ukavuga ko aba rero nabo abashinze iyi societe RCGF Rwanda Limited babishinze bashaka no kugabanya kurengera ibidukikije ndumva wabyumvise niba watangiranye n'ikiganiro ndagushimiye rero kuba nawe ufite icyo uterera cyangwa se kuba uhangayikishijwe no n'ibyangiza ibidukikije ukaba wifuza ko inganda cyangwa se n'abantu barushaho kwita ku bidukikije ndagushimiye cyane
ubaka kuruzi ubaka kuruzi cyane cyane n'abaturira amashyamba
urakoze rwose noneho abatumirwa bacu reka mbaze Eric yo mu bakozi mufite abakozi bangahe bakora muri iri ya societe yanyu
dufite abakozi bane bahoraho ubwo natwe iyo tugiye kuko natwe twashinze kampani ko n'abakozi bayo ubwo turi abakozi barindwi bahoraho iteka ryose dukora tukagira n'abandi bakozi icumi baza iyo twagize imirimo myinshi kandi bikunze kubaho kenshi ko bidashobora kurenga ukwezi nabo ngabo icumi baza biyongeraho nabo baje bagakora ubwo ni ukuvuga ko tuba turi hafi abakozi cumi na barindwi aribo kugeza ubu ngubu dukoresha
mwa mufite ababunganira mu kubumba mu gukora ibyo bikoresho no kugeza birangira
kugeza birangira tugira abadufasha mu process igitangira mu kubumba tukagira abadufasha mu gutunganya ibyo amaforomo dukoresha tubumba tukagira abadufasha guterura tudeplace ibyo tumaze gukora tubyigizayo tukagira abadufasha mu kumenyekanisha ibikorwa byacu bakora mu buryo bwa marketing tukagira umuko ntaburu dufasha kubara ibintu uko byinjira nuko bisohoka tukagira n'uwunganira mu mirimo ya tekinike nyine ugomba kuba hari umunsi ku munsi avuga ati ibintu byakozwe byagenze neza akabyitaho umunsi kundi
hanyuma Simbi mugurisha hehe ibyo mukora
izi ntebe zacu dutangira kuzikora twari dutagetinza amasoko amahoteli amaresitora ibigo bya leta amashuri ya segonde na za kaminuza n'abantu ku giti cyabo baragura kandi urabona ko birimo biratanga umusaruro ukurikije n'amamurikagurisha tumaze kwitabira n'abakiriya bagiye batugurira n'amasoko dufite kugeza ubu ni ibintu bigaragara ku isoko twari twaryize neza
reka dusubire ku murongo wa telefoni twakiye na Bruce uranyumva
ndabumva
urahagana he
ndi Nyamasheke umurenge n'icyato
yego
none abo urwo rubyiruko nabibonye kuko ibyo bakora ni byiza kandi birashimishije none uturere bavuga ko bagira mu masoko atandukanye n'ibigo by'amashuri ariko nkakwiye hano Nyamasheke umurenge cyacu cyangwa n'ahandi ibyo bikorwa byabo ntabyo tujya tubona kandi bavuze ko babizengurutse igihugu cyose kugira ngo n'abanyeshuri babe bamenya ibikorwa bakora neza ariko nk'hano ntabwo njye bimenye we njyenyine nk'umunyeshuri ariko abandi ntabyo baba bazi ibyo bikorwa byabo ni ukubera icyo bitagera n'iwacu natwe ngo tubibone icyo ni cyo kibazo afite
urakoze cyane Tarisisi kubera iki ibyo bikoresho bitagira iwabo ko nabo babikeneye
murakoze cyane business yacu twavuze ntabwo imaze igihe kinini cyane itangiye ariko ubu ngubu noneho biranahageze nawe arabimenye agiye kutubera umwambasaderi aho ngaho tuvugire ko dukorera mu ntara y'amajyaruguru ariko dufite gahunda yo kuzabigeza ahantu hose kuko ahantu hose tuhabona ubusitani bwambaye ubusa dufite gahunda yo kujya kuvugana na ba nyirabwo tukabaha product bakazikoresha mu busitani kuko ni ibintu byiza bidasaza bidakangwa n'imihindagurikire y'ikirere imvura ibinyagiye ntacyo biba ni ukuvuga ngo izuba nta kintu ryabitwara haramutse hahiye aho bikoreshwa nta kintu byaba twebwe nta mpamvu yuko tutazagera ahantu hose ngo tubihagurishe tuzahagera rwose kandi ubu ngubu nawe atubere umwambasaderi atuvugire ko hari ibintu byiza urubyiruko rukorerwa mu majyaruguru ariko natwe tuzanahagera vuba rwose. Urakoze.
Eric, hari icyo wakongeraho ku byo mugenzi wavuze?
Urakoze cyane. Icyo nakongeraho nuko product dukora, haba ayo mameza dukora ndetse n'intebe, ni ibintu bida inkongi y'umuriro, ntabwo bishobora gushya. Rero ku kijyanye n'abantu bari za Nyamasheke, abantu bari mu majyepfo y'u Rwanda, mu burasirazuba, batarabona izo product zacu, bashonje bahishiwe rwose. Dufite gahunda yuko hose tuzagirayo za showroom, ahantu bazajya basanga ibikorwa byacu, abakeneye kuzigura no kuzikoresha mu mahoteli, mbega abantu bose bafite ibikorwa bifite aho bihurira n'ubusitani bashobora kuzitereka hanze, kuko yaba imvura yaba umuriro ni intebe utereka nyine, kandi mu buryo buri wese uyibonye akabona ko ari ikintu cyiza kiri aho ngaho, kandi kikanafasha abantu bahagenda mu kubona aho baruhukira bagatekereza neza. Mu Rwanda hari gahunda yo gushishikariza abantu gusoma, ubona ko kenshi y'abantu bicaye ahantu heza muri natire bakicara bagasoma, birabafasha bakaruhuka mu mutwe. Rero tugira ikibazo ko ubusitani mu gihugu hose usanga hambaye ubusa, naho usanze bafite ibikoresho ugasanga ni ibikoresho by'imbaho, imvura yaguye kwa byavunitse, cyangwa se ni by'icyuma, nabwo izuba riraje bitoye umugese, birangiritse mu buryo bworoshye. Intebe zacu ziraramba ku rwego rwizewe. Rero abari uri Nyamasheke, nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze, atubere umwambasaderi, atuvugire aho ngaho, ariko natwe dufite gahunda rwose y'uko ibikoresho byacu bazabisanga hose mu gihugu, tuzaba twabishyizeyo ku buryo buri wese uzakenera kubikoresha no kubishyira mu rugo, haba mu rugo iwe, haba akorera imirimo ye ya buri munsi, azayibona nta kibazo. Mbega reka tumumare impungenge ko bitazatinda. Murakoze.
Urakoze cyane. Reka twakire na Desire. Desire, urahagana he? Desire, ndumva telefoni ye hari itarimo gucamo, ntabwo nzi ikibazo agize. Desire arahari? Ku buhanga bw'ibyuma mbwiye ko telefoni ye icitse, ariko mu byo mutubwiye ko nk'ibyerekeranye n'ibiti bishobora kwangirika kubera gusaza, ariko muvuze ko n'ibyuma bishobora gufata umugese. Beton ntabwo yo ishobora gufata, tuvuge nk'urubobi, biramutse bigenze gutyo bigenda gute? Simbi, wagira icyo bitubwiraho?
Beto y'ubwayo ishobora gufata urubobi bibaye yakozwe nabi koko, ariko twe produits zacu dukoresha amaresho ari kuri standard mpuzamahanga, kandi dushyiraho na finissage, kandi twubahiriza icyifuzo cy'umukiriya kugenda na finissage. Twe dukora structure tukayishyira hariya, umukiriya akaza akavuga ati ndifuza ko munshyiraho ibara runaka, munshyiraho amakarose, munshyireho iki, mu rwego rwo kugira ngo tujyane umubano mwiza n'abakiriya tunahaze ibyifuzo byabo, twubahiriza ibyifuzo byabo kujyanye na finissage. Kandi niyo hataba hagiye hirage cyangwa na verine cyangwa n'iki, bitewe na resho, uburyo tuvangamo mabeto yacu n'ingano ya sima dushyiramo na karite ziba zifite, ntago ishobora gufatwa n'urubobi. Kandi turabibizeza kuko twebwe twamaze no gukora application mu kigo cy'igihugu cy'ubuziranenge kuri quality management system, ku buryo ibikoresho byacu bifite icyizere ku rwego mpuzamahanga rwose.
Ku byerekeranye se n'icyo twakwita entretien, kubyitaho, kwita kuri ibyo bintu mwa mwakoze, hari ikindi bisaba iyo mwamaze, tuvuge gushyira intebe mu busitani, hari ikindi kintu umuntu yagombye kuzikorera kugira ngo zikomeze kumera neza nubwo zujuje ubuziranenge nk'uko mbivuga?
Nta kindi kintu kidasanzwe iri ntebe ashobora kuyikorera, kuko iyo ntebe ihangana n'imihindagurikire y'ikirere. Iyo ntebe ntabwo ishya, wenda ibintu yayikorera bindi ni isuku bisanzwe, nk'uko umuntu ashobora kugira isuku n'ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose, yaba yagiyeho amazi akayahanagura agiye kuhicara. Ariko uretse hari indi serivisi twe dutanga muri kampani yacu, iyo umukiriya aguze intebe akayijyana iwe mu rugo, tumwemerera follow up, tumwemerera kuyikurikirana inshuro eshatu nyuma y'uko tuyimuhaye, mu buryo nanone bwo gukorana neza n'abakiriya bacu no guhaza ibyifuzo byabo. Impamvu ibyo bintu tubikora, ubusanzwe beto iraremera ariko twebwe dufite uburyo tugabanyiriza uburemere tukanayikora mu mapari uba umukiriya ashobora kuyigura uyu munsi yari afite interior design we mu rugo hari amabara y'umutuku akifuza n'intebe y'umutuku nyuma y'umwaka yifuje ko intebe ye ijyana nanone n'amabara yiwe ari favorable afite iwe mu rugo twebwe twemera ko ashobora kugura ibikoresho twebwe tukamukorera izo serivisi ku buntu mu rwego rwo kugira ngo duhaze ibyifuzo by'umukiriya ikindi nk'umukiriya ashatse kwimuka twohereza delivery team yacu ikamufasha mu kumwimura uretse ko nawe ubwe yabyikora ariko kubera ko twe tuba dufite ibikoresho bindi biri speciale reserve turayimuha gusa icyo navuga ifataho n'umwanzuro n'uko intebe yacu nta uyiguze urayikoresha rwose imyaka myinshi cyane nta bindi bintu bidasanzwe nta zindi process zidasanzwe ikenera
ariko nk'ubwo maze nshatse guhindura ibara nk'uko uvuga uti kugira ngo bihuze n'ibyo afite niba yari umutuku nshobora gusaba ko muyihindura mukayishyiraho irangi ry'umukara cyangwa irindi naba nshaka icyo gihe
cyane rwose ibyo bintu turabikora biri muri serivisi zacu duha abakiriya inshuro eshatu ariko nabwo bisaba ko tubanza kugirana ibiganiro turebe icyo bisaba icyo twe twamuha n'icyo nawe asabwa nk'uruhare rwe nk'umukiriya kugira ngo ibintu bibe nk'uko abyifuza ariko twe twemera yuko umukiriya ari umwami icyifuzo cy'umukiriya nikikubahirwa mbere na mbere
ye twakire na Gilbert
babwe
urahagana he
ageye ni mu manuko bw'igihugu bururi matana niho ntumbeye
yego
ego narenge bya gukora intebe nk'abantu bazikora nk'abantu bazikora ugasanga abakiriya babo barabidogera gusanga babahaye nk'ibidatomoye cyane naho ugasanga isango bahanye ko bazozitora ugasanga ntibarishikije abo bantu bazikora kandi bazagira bongera bongera icyo bahanuye abandi
ye batubwiye rwose ko intebe zabo zifite ubuziranenge ko zemewe ziba zikoze neza ubwo reka mbaho umwanya bagire bakubwire uko byifashe n'impanuro baha abandi batubahiriza igihe baba batanze kugira ngo batange ibyo basabwe n'umukiriya Tarisisi subiza Gilbert
murakoze cyane Gilbert ikibazo cyiza abajije impanuro twaha abantu bakora fanica ikintu cya mbere bagomba kwitaho ni akazi kuko akazi dukora uyu munsi niko kaduha ko tuzakora ejo bundi kazaduha nako tuzaraga abana bacu bakavuga ati uyu muntu yakoraga fanica zo mu busitani cyangwa se zo mu nzu zabaga zikomeye kuri uru rwego umuntu dore wayiguze nanubu aracyayikoresha ibyo bituma wa muntu ukora fanica agomeza kugirirwa icyizere ni ukuvuga ngo iyo ukoze fanica ukayisondeka abantu ukamuha fanica idafite karite nta kabuza ntabwo ashobora kurangira undi mukiriya iyo atakurangira undi mukiriya rero ni wowe ubwaba wisenye ukisenyera isoko bashobora twaha abantu bakora fanica bajye bita ku kazi kuko kuzikora nabi ni ikimenyetso cyo kutita ku kazi
yehe Eric rero hari icyo wakongeraho mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika
murakoze cyane impanuro twaha bagenzi bacu nabo bakora ibikoresho nk'ibyacu cyangwa n'ibindi bigiye bitandukanye kubyitaho ni inyungu yabo ndatekereza uramutse uhaye umuntu ikintu kibi uyu munsi ejo yagira mu rugo kikamuvunikiraho cyangwa kikangirika hanyuma ntabwire mugenzi we ati bamubaza ati iki kintu cyavuye he akavuga ati cyavuye ahantu runaka ni wewe wenyine uba wiyangirije isoko ryawe rero buri wese yagakwiye gushyira umutima ku byo akora akanashishikarira kubikora neza kugira ngo akomeze areme icyizere abo abaguri abakiriya be abantu bakenera serivisi ze bakomeze bazibone mu buryo bwiza
urakoze cyane hanyuma muri makeya nk'ingorane cyangwa se imbogamizi isosiyete yanyu RCGF Rwanda Limited ishobora kuba ihura nazo nizihe
murakoze imbogamizi zo ntizabura cyane cyane nka urubyiruko ruba rugitangira business, iyo mugitangira kenshi imbogamizi zizaboneka, cyane cyane nkatwe rero mvuze ku ruhare rwa RCGF Rwanda Limited, ni kampani ikora ibintu bishyashya haba mu Rwanda ndetse no mu karere. Rero biracyatugoye cyane kubyumvisha abantu, ukamusobanura ukamubwira ati intebe dukora intebe za beto, ati intebe za beto se birashoboka ko umuntu yakora intebe za beto akazicaraho? Rero ikibazo cyo kinyumvire ndetse no kugira ngo abantu bose babyumve ku rwego rumwe, bumve icyiza cyo kuzikoresha n'imbogamizi tugifite, ko abantu bumva koko ko ari byiza kuzikoresha no kwitabira kuzikoresha, kuko bifite indi nyungu nini kurenza no kuba baziguze. Kuba baziguze ni kimwe, ni inyungu kuri twebwe, ariko bifite n'inyungu kuko hari ikindi baba bagabanyije cyane, nk'uko twabivuze mu bijyanye no kurengera ibidukikije. Iyo uguze intebe ya beto, hari umubare w'ibitubu ugabanyije byagakwiye kuba byatemwe, wenda bitanakuze bikajya gukora izo ntebe mu mbaho. So turacyafite imbogamizi yo gusobanurira abantu ngo bumve akamaro, bumve ndetse n'impamvu yabyo, bumve mbega ko kuyigura ari inyungu kuba yifite, kuko ari intebe nziza iba izaramba, ikamara imyaka myinshi, igahangana n'imihindagurikire y'ikirere, ibe yashya. Ni intebe nziza udashobora no kwiba mu buryo bworoshye. Icyo rero kiracyatubera imbogamizi, ariko twizeye ko hamwe n'ubufatanye bwanyu, nk'uko kuri ubu ngubu turimo tubisobanura kandi turabashimira cyane, bizagenda byumvikana hanyuma bizatera imbere. Murakoze.
Murakoze cyane. Simbi, rero ndumva ugifite akazi mu byerekeranye no kwamamaza no guteza imbere ibijyanye n'isosiyete yanyu.
Cyane rwose, nta kazi tugomba no gufatanya namwe n'itangazamakuru. Turabashimiye abagenzi banyu, twese tugomba kubishyiramo imbaraga tukareba ko byarushaho kumvikana, cyane ko ubu ngubu ibintu biragenda byumvikana singa mbere tugitangira, kuko tumaze no kubihemberwa rwose, tumaze kubibonera ibikombe, abantu bamaze kubimenya rwose, biri gutanga umusaruro.
Nuko ni byiza. Hanyuma akabazo ka nyuma, ndabona turimo tujya no ku musozo, none ko ibyo mukora bidasaza, mwavuze ko bifite ubuziranenge, birakomeye, ni ibintu bimara imyaka myinshi, nimumara kubikwiza mu Rwanda hose, nta mpungenge mufite ko mushobora kuzabura isoko?
Impungenge zo ntizabura, niyo mpamvu dufite department ishinzwe innovation na manufacturing. Kubera ko ibi bintu tubikora twaranabyize, dufite n'ubundi bumenyi buhagije ku buryo tugomba kujya duhanga udushya, ku buryo buri mwaka tuzana ikintu gishyashya, ku buryo kizatugumisha ku isoko. Kandi uretse kuba dukorera mu gihugu imbere ubungubu, ntituragera mu gihugu hose, ntituragera mu karere, tuzajyana tugumya twagura ibikorwa byacu, dushinga amabranche, duhanga n'utundi dushya muri business yacu, ku buryo nta munyigi dufite yuko tuzabura icyo gukora, kuko twizera ko tuzahanga n'ibindi byinshi bishamikiye kuri no business yacu.
Eric rero, nshimira Imana, nawe akajambo kanyuma, amasegonda makeya.
Icyo navuga ni ukubashimira, nkashimira n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika baduteze amatwi muri uyu mwanya, mbashishikariza kugura intebe zacu no kuzikoresha mu bikorwa byabo, ahantu bafite ubusitani bakazikunda rwose, bakumva ko ari igikorwa cyiza bakwiye gushyiramo imbaraga, bakumva akamaro kazo, bakumva ko ari ngombwa kurengera ibidukikije bakoresha bimwe mu bikoresho bishobora guhangana n'icyo kibazo, wenda ntibibivaneho burundu ariko bikagira ikintu kimwe bigabanya ubundi. Abashimira cyane rwose, Imana ibahe umugisha.
Nge namwe urakoze. Tarsisi, akajambo ka nyuma nawe mu masegonda makeya.
Murakoze cyane, ndabanza gushimira Ijwi rya Amerika. Kindi ni uguhamagarira urubyiruko rwitabire ibintu byo guhanga akazi kandi gashingiye mu kurengera ibidukikije, kuko isi n'ibihangayikishijwe n'imihindagurikire y'ikirere biterwa n'abantu ubwabo, kandi ku isi batuyeho nibahanga imirimo, ariko barebe na none nubwo barimo kureba inyungu zako kanya zo kuvuga ngo nakoze iki nakigushije kuko nagikoze mu giti, nibarebe noneho ko mu minsi izaza abana bacu tuzabasigira isi twamaje kwangiza, batangira ubungubu akazi bagiye guhanga. bite kurengera ibidukikije.
Urakoze cyane rwose. Ndabareka mbashimire isahirageze. Ndahimana Tarsisi, Nshimira Imana Eric, Simbi Emejide, mwakoze cyane kuri ikiganiro. Nkashimira abamfashe kubanga bw'ibyuma, Voitek Zoniak wafatanije na Fatuma Karara Almasi, Eugenia Mukankusi kuri mikoro. Mukomeze kugira ibihe byiza.